mtoto wa kismati brand. Amyoshokyopo
Santana baby.
Basi kwanza ipe, ipe, ipe. Basi tena ipe, ipe, ipe. Kwanza shemeji enu msimwite chula kama umjui jina lake. Oh anangu nyimu unamuona utumbo mimi ndo napona kwake. Sijali hata kama kidanga atarudi hapa ndo kwake. Twende. Jicho kama kala kungu mangala kubeba chenji zote. Minajua na Mungu wa vifichi vyote kimoja take kawazi. Mana shemeji enu ana shepu mzuri lakini ana sura kazi. Na wanangu sina ujanja, misina kwele. Mana hata nkijamba nambiwa baby pole. Wanangu sina ujanja, mini metulia. Hata nkipige chafya na ulizwa ujaumia dia. Kwanza shemeji enu fundwa mijudo kamshinda mpaka mbaruki. Yeni fundi apendagi kifo cha mende ya nachu magatiki. Nazile kachiri saga kitanda nindo mana kwa kesiruki. Twende tena. Kwanza shemeji enu maba kitanga dicha ya nachujiacho. Nasema mukimo na mzuli nyuma shemeji enu yo. Ataka masula imegoma shemeji enu yo. Anapenda kuva vijora shemeji enu yo. Nani bingwa kucheza chula shemeji enu ndo mtambu. Na wanango shemeji enu ndo mumjue. Kwanza shemeji enu ameumbika na kitandani sio mvivu. Mashallah, mtoto ziwa sasita soka malama shalafu. Mimi ninacho shkulu sikupata tabu nilimuwa kwa chipsi kavu. Siyo sili na nyuma amefungasha kijola kwa keso kanzu. Bamilo wangu za kuja nyuni uwe mikwagusha kwa zicha. Mina kupa lukse ujichubu wewe usi mwache muka. Kwanza na majilani wakikusolo lapoteze ya my love. Kwanza wacheki wakiva vijola kama ustazi kavakanzu. Tundete na wanangu wana mtoto alivyo shona. Na akenda genge nindo mana na ungezwa nyanya. Wanangu sura mpoto kwa mama imegoma. Hila mimu unindo hapo nina popona. Tundete. Nasema mukimu na mzuli nyuma shumeji enu yo. Taka masula imegoma shumeji enu yo. Anapenda kufati jula shumeji enu yo. Na nibingwa kuteza chula shumeji enu ndo mtambu. Na wanangu shumeji enu ndo mumyu. Na machizi shumeji enu ndo mtambu. Na masela shumeji enu ndo mumyu. Basi kwanza nioneshe mchanganyo. We dada mchanganyo cheza nioneshe mchanganyo. Sijaona mchanganyo kwanza nioneshe mchanganyo. We mama mchanganyo cheza nioneshe mchanganyo. Sijaona basi cheza jiangalie, jiangalie, jiangalie. We changanya jiangalie, jiangalie, jiangalie. Kibinu we jiangalie, jiangalie, jiangalie. We changanya jiangalie, jiangalie, jiangalie. Mwenzenu kisikia goma kia nani na furahi. We na mzuko kipanda mina cheza butterfly. Nioneshe butterfly tena. Butterfly twende cheza butterfly tena. Butterfly kati kati butterfly tena. Butterfly nioneshe butterfly twende. Butterfly acha kabisa mama twende tena. Alispecti madam nei mama alisa. Wanamwita Johnny wa kuteka OG. Anakubali sana Rajabu Kinyowa aka manager Roja. Weto munyama familia. Wanamwita Tedo Kani. Anakubali sana Vite Boy babake na Junior Jayara. Wevunde kipaji Mr. Misondo. Msalimie DJ Chacha. We chanki supplier. Chuma, chuma, chuma. We'll be right back.
Master.
Itumbazin Record.